ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
jamwale moɗon sakiraɓe heeɗiɓe eɗen gone beete aljumare goho lewru mars hitan 2024 yamde jeena yettuke yuwaru le suudo radio abba ousmane ñal bulɗo kabaruji ɗo gagni kanti wonni to ɓoggue janɗe to ɗo kulikoro to e ɗo bamako ɗo jamara nde hollite metti muɗum dow taƴugol courant dow kutteji taƴugol courant ngol timmata dow en ɗon ɓe goltiwde an waɗa tiɗallaji dow golleji mabɓe yiide keɓɓal mabɓe ana wondi e ɓuytade yoga ana wondi e fiide dabareji goɗɗi no heɓere courant gouvernement o darni golleji ayam le cuuɗi jande université ngaji fa ɓami dabere wonde o an yeɓɓamama keñat noga e jeena lewru février ñalom aduna keƴanaɗo ñawuji ɗi kewa yambinama noga e jetti lewru février ƴaɓɓino du ko ɓuuri hewde fu e ɗi ñawuji yo donneteɗi noon hitande fu gollirde neurologie pongé ana waɗa hollitangoji e humpitangoji dow ɗi ñawuji yo ɗi woni sembe kabaruji biyata ko bisimilla moɗon heɗa studio tamani taƴugol kuran ana ɓeydi heɓude sembe le leydi meɗen ndi to kulikoro to yimɓe muɗum kolliti metti muɓen dow majjum ɓe koltiwide eɗen waɗa kutteji dow golleji mabɓe taƴugol non yogaɓe jaati ana jii keɓal muɓen ana wondi ɓuytade yoga du darti ko waɗa goɗɗon no heɓiri kuran anni ko nelat amen yaade to kulikoro to kertaɗo dow kanko noddirta Juliette Koulibaly dow faccitago sida sidiɓe Oumar Waygallo
soudeur en moƴƴinoɓe téléphone e nannan muɗum fartare ñoowoɓe kaddu leydi e cottoɓe jiga e nannan muɗum wonko hollitte metti mumen ko naari bangal taƴunon courant le genni kulikoro yoga mɓe hollite jaati ana fota lebbi hannden golleji mabɓe dargen saabe taƴunon courant
o taƴugol courant ŋaji ɗiɗum torramin sanne ila beete fa hande min ngala courant ŋaji ɗi wala fo komin mbawi wadde sodoɓe jaati jottako le nokku o miɗen tawda e laamu o ka paabo ko nayiri bangal courant fe hunde min golla e le ñalawmako
yoga e meɓɓe fi dabiriji soodi panoŋaji ɗi e nannal muɗum ko natto saabe ɓe heɓa wadde golleji seeɗan
watti panoŋaji ley nokkam o kañu groupe fati courant ta e ley nokku o miɗa jogui ko hokkata kam ɗo courant yalla miɗa sotta kakam ɗino yaafiri so groupe joguiɗa heɓude tino wona ko yaafi fi
ceggan taƴon courant ko mata le genni kulikoro deeɗo yogaji antoon an wadde ñolmon goto heɓta diyayarteɗan ɓeɗa tewtiralamon tinno fiya dabiriji yalla ƴitteɗalaji ana heɓina jogola ɗum ko Juliette Koulibaly heɓini sijo tamani kulikoro
taƴugol courant ngol wona kulikoro tan watta eɗon mate tatteji fuu ley leydi meɗen ndi ɗo bamako ɗo yimɓe yogaɓe koltiwide taƴugol courant ngol ƴaɓɓiteke fa wawa haalede ɓe koltiwide deyandeji yogaji ana mbawi wadde ñalom kurɗo du fa wala weeta keɓay courant ɓe darti ɗum ɓuyto illa lewru korkandu daraki keɗe ko ɓe mbi lalle tangara dow faccitago Oumar Waygallo
ɗo bomako ɗo ñalowma hannde ɗum wona ko yaafi fe e taƴugol courant ŋaji ɗi golleji ɗi fuu dariki minen ka min mbiyan iɗum yaafi min mbiyan ɗum yaafa chargeur ŋaji kañe ko nandi muɗum cottanmi miɗo wondi heɓude hen seeɗa seeɗa eɓe kani ƴewande oɗo tiɗalla jogala sukaɓe amen ɓe fuu cella jamma min ɗantako le lewru korka ndu so courant o ana hedde taƴude mi anda fuu no min gatta jama o mum cottan ɗum
ƴaɓɓoto
sakiraɓe ɗi kabaruji fof andoɗo mbawi waɗirde ɓemɓe andede ɗo hella men facebook kaña compte x golleji walde sukaɓe l'école Mali ɗum woni ayam darnama le nokkuji jande dow dowre faɗo dabere wonde ɓama yoɗuma dabere ministére humaninde jande dow dowre e tewtal ande kese ɓaminde dabere alkamisare noka e jeena lewru février ƴaɓɓinodu fa ɓeydureɗen faamu keɗɗen sidda sidiɓe
darnugol gollal fedde ayam dabiri muɗum fiyama cagana fellodirde marfaje waɗa nde alarbare noga e jetti lewru février le nokku noddirteɗo campus Badara Bougou le ne fellodirde suka janggo cuullekole dowdoji goto maayi hen ko hee e meɓɓe barminama ɗum ko holliti communiqué goto wi natto ministére humni kabaru jande dow dowre le o communiqué ɓe holliti wiɗi ala haaliji waddi bonelaji kewɗi le cuullekole dow dowdi laffi deƴeɗo matama on nokku to secrétaire joni ɗum ko holliti communiqué on ministére on holliti wi hono ɗi bonelaji jukkegon waɗɓe muɗum ana tirsi sanne o holliti dabiri ana wonde fiyede yalla deejeɗa ana heɓele cuuɗi l'école dow dowdi miccitunde wi duuɓi heewi hannen cuuɗi l'école dow dowdi ko heewi muɗum naatke nokkuji to walle watte hakkunde sukaɓe jangoɓe ɗi cuuɗi l'école dow dowji tewtoɓe heɓude hooreyaku le walle ayam cuuɗi l'école dow joɗi fe gotina hannden datta sarre ɗi bonolaji ɓe sukaɓe miccitunde wiile joonugon hoorejo walle ayam le hitan 2022 le immadira police en ko waɗa do heeren Badara Bougou ɗum naatken saabe heeɓi yii tun marfa ko noddirte pistolet kan e laaɓe martoji cabbi jamɗe bonɗe fawtode sisu ŋaji e nannal gandal mudum won ko yi'a jungo sugabe jango tulle ko dowde on nukku
to santo bibbe rewbe burbe jangude wombe classi jattoba e jena bondo kama genariji aralbar yabbenende taton burbe jangude goto fu e mubben hokama tablet goto livre matta livre physique chimie livre biologie kany e calculatrice e wi be hakkilo mudun fanda mudun yalla bibbe rewbe ana beida jangude tinnodu e jande ande kese no hebbe hakkilo mudun itude jawdi mudun yo projet defi education defi do gollidal academie san adnar ndu yambindi alalbar noga e jetti lewru fevrier yabbena ndu nyaloma kejenaado nyawji di kewa yede ko buri hewde fu yede di nyawji yo ndonete non dun ko holti wide dogotor en hali mali won gollede gonde le service neurologie.ge njambindone o nyaloma hitande fu le de gollede ana wada imadaraji bangal hollita goji humbita goji himbe dowdi nyawji di kewa yede kede ko Boubacar Nana Kassé médecin généraliste wi la chawalet infa do kitan Umar Waygalo
di do nyawuji ko buri hewde fu atawan yomo nyaw ndonetedo non di gana hono nyawuji kewdi sane jomo atawan sara mudum tawrata di do nyawuji so hebadi wakkatiji dum nandir hono jakku jakkuno wakkatiji du do way nangude le gee jomon kanya ko nandi mudum di do nyawuji ko buri hewde fu dogotore en sebube hakkillaaje kanyi en tawrata dum jogibe ande sane kanya andino di do nyawuji ngoti wakkatiji so tama jomu debbo du de bami fa bami reedu ronkan cellal fi no dido nyawuji ngordi id nanga yimbel wobbe anton fa joomu koydu mudde juude mudde fu mbata donc yaade fi nokku
yambere jedde berde festival international di wasulu doni fiwa fuddi kenyanto yamfolita sislibe yamfolila ati hakke sislibe jubbi hikka ana faybe kolti wide sini sukabe jokolbe jumbe ken darake wa fu ko wala fu ko way dande dum ben jiwde noga e jena lewru fevrier jabbe ndu yottaade didi lewru marsandu golleji kewdi wondi be gatta legal festival hono wadde jod halaji concert ngaji hollita ngoji finatawaji gal festival kebdo hakkilo modon yo ummu sankare jimo mali andado
Sijo Tamani, yo projet fondation Hirondelle do Mali do mo faba mudun itira leleede gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kanyum Union européenne et coopération espagnole.
Uddugol ngol gube njogide kabode ngad illa lewru janvier yabbeno ndu wadi kutteji do kebal region menaka ngureji yogaji ana gondi e selde yede seda seda le lumbo go ko wondi e wadde tidallaji ka dun fu e tawede kulle kecce yogaji ana gondi le lumbo mabbe go ton jati won ko be ndemata don jamarande ana welti do majun ka non kambe remobe be kultiwide be gollere do tidallaji mawdi golle sardingeji le region menaka gonda hakkunde gik e tid alla do wono sisili dossier de la semaine ko Mohamed ak Issa Faytan ka jala men gondo ton wani ndu facci tan Umar Waygalo e Ali Cissé
do menaka do ciagal marde dabaji ngadobe sardino pomoroidu anamate nokku no dritte andire Boukane menaka Issa Lal Tibaw kanya ko nande mudun e do nokkule ndiyam darto e mudun so bami fa ndungu yalti ndiyam dan way wadde ton jonte to yimbele ben demata jaba tamati salati kanya fa yotto suppome ko nande mudun hon o do neddo goto gondo ton sidiri wattu juno
jarde wol ko mi de yiddi dum sanni ko heccidi fay hunde wala do amen do menaka ko iwri so wana jardin wi ko mi anda fu hono mi gattano min e hore di balli men sanne yow an e hore mi de jogi do tomati hab choupom aubergine kan ko nande mudum fum ana hebe don cogguji mudum do ana ne
kambe demo wodi do sardinjeji le region menako be kollitude be jogi tidallaji sanne non be kollitiri wide asalim ak ehat gote ngon le pelle tiagon to demo be wombe tombe kedden kuma sifi do hen
e chubo to ni tam ne goto mo be kollitiri tawide kan yo gollo jardin tawine fay hunde wala to ko holti tawide o gollo jardin dum sabi so yimbe fa he fu chalde mudu en wati sabi so atinni do sanne am so ayi na do jodi do dodi ana dani ana faabe wajibi golle ko gonduda wadde ko andu a darna
tiagal dido tidallaji kanko asalim aggo holliti widdu e be jogi sugulaji guddi kasen dum watta so be kebata hono ko be kaja ko jati fa keba ndema ton sardinyo pomroy koy dum wana ko yafi e be kaja ko nayri bangal mballi gujudu no yimbe lombe tombe kullitiri wite
les gens
yimbe no yafu ana wana noddango ballemi balla one nabirta yesu fi region menaka nyalo mo hande o tembere yimbe ngombe dombe fu chapan jena yom e gollo be jardin kambe jati dardi e lumo menaka wonyalo mo hande
neddo goto hollitino wite le ngalure menaka de arande fa defa kilo goto maro somo yaji ko ngattata li henan ya habbu temed na kuliti wi nyaloma hande o kilo an sotte buttemi didi ka somo yaydi ko ngattata len ko burta buttem dere chapande joy cfa dum won ko mohammed agi safay tan hebini si jotaman menaka
sakira do kadde de kabaruji de beta ko andodi fure mba hebudo do via mo sino no de 37321 holtindo wi de kabaruji tijo tamani fure mba hebudo application tijo tamani mo bawdon bamude do play store ka kedde hera do seda yewtere sukabe de waran jukkini de wassalam ana hay ku yete le galle yogaji suka be yogabe sara mubben uri yidde fa bello heddibe himbe yogabe an noddire be suka be sara be korsine nabbe abbirabe korsine nadube innirabe korsine sara be atawan tampinta be san doni gollinta be sanne ana bello be ana ngada nabbe ko be njidi fu heddo no woni ko kuteji kudon wawi wadde do be suka be horsube no bandira mabbe minira mabbe mawnira mabbe heddibe heddo woni dum way wadde dum benna non dum di landi woni le magazine tous les enfants doni hello suka bengo ko Musa Mali sito wadde ndo facitango min sita sidibe ka korsa aniye hakkunde bibbe e sarabe so tawa bibbe worbe so tawa bibbe rewbe dun aniye hakkunde bibbe e sarabe be suka be sarabe ben ana korsin dum en sanne be kolliti hono be gori e sarabe mabbe
nere kadi
miss babada an yidi kan sanne face wadum hono ko modja ko jabta fiide kan gas mira amme wadi kulleji bondi on fiabe hono fugo hasangen e modum babban an hokka kam do sabe mi jenga sanne tegal modu mi bitte debbo goto to galle amen men min be jeegon worbe taton rewbe taton ga mi bon jidi to sarab tan sabe babba na wi keddam en wala tagoji lobbi
to kulore ga gele
mbaki suko hadun lato sababu de ka korsa ana wada hakkune be sukabe e sarab mubben yude banamba yaade kulikor yottaade kay be himbe kulti ko woni hakillaaji mubben
personnellement le ben dembe
me horna jaati mi yidi baddi dan fu gasa yi goto e mebbe mo burmi yidde a tawan o neddo tentejo o ana jaba hala hunko dan sabe tagu biddo wongo natto sabe so sarab makko yida mo san bura keddam neddo haana tawede li galle modun yida biddo goto bura baddi keddandi minke mi don jaati yidi ngon suka yoga buri baddi keddan fu mi golle Allah tanno gan ana han wattu hakkile e mudun son bibbe makawre an jaati sarao a mayan kersa sara ana han holunde bibbe me fu e da mudun yibe won inna goto e babba goto fi goto bura godde mebbe
e ni abe fatele bakele
ka korsa gonka hakkune sara be bibbe wana mere e dum fawi do jingu teddengal denagu e holare golle tunkara won e federe ko trad
ne pa montrer a ina
na hana certe de baddi mudun hone misale yida goddo bura goddo ma wakkati fu wadna goddo hunde gonne joppa goddo dum wana ko mujji yoga sarabe jaata antun fe haajmi wala es jande bibbe mo en yogabe be wi an misale goddo ana wel hakkile goddo wela hakkile sa wadi dum biddo mo yida sanno kanyu milan ana buri goddo li o hakkile goto wugo nato sabe jaati jommu wara jokka dati di modja sabe so jokkini a tawan o suka wara nato jaati neddo mo wala tagu lobbu neddo an haani wartude hakkile e gidaali biddo sanne
le galo na moinda affection
sarabe fu won korsa ko jogini bibbe mu ben le galleji fu e wi docteur seydou loa kanon o seb hakkile holiti wide sarabe kana senude suka e mubben
katteli ka ye yoro
ko buri hewde mudun a tawan koddaajo ma tokaran babba ma inna be buri yidede sanne to sarabe buri baddi keddan ga ana han wattu hakkile e hono di gidaali baddi ga won sukabe yogabe giddibe pamarbe andibe hunne ana way kala sarabe be tinno mebbe sabbe ne wana ta yimbe mobe le nyalade warande hono yimbe jomirabe inde ma lam ko be teddube du e nandana mudun sara ana way hebde o suka eltamo holam dat lubbi dudu wawa natar sabe jommudu yide bura baddi keddandi joga sukabe du tagoji mum en lobbi ko natto sabe so saram en yidabe bura baddi keddandi
fanaka comportement fe
kuteji hedun watta sini sarabe cendi sukabe mumben burni jogabe wobbe dirisa tarawre andindo kabar kil note ke gollandol
c'est ce que les parents doivent éviter
sara an han watta hakile sanne e yidde biddo goto wanya goddo sabza ye jati feeli misali jande a tawan soni mawrlo wawa huna huna ko noddete mathematique ta miral ana wawi dum atan sarabe jati watte fu yennam mawla don yeso mira don do an wana tade sabe kanko mira do holla bural do mawlo gorko ga ko portrista to o sara on han hollude miraɗo andudo huuno tinno famintina mon muɗum gorko morraɗon ndu o wiya ɗum waɗa soobe fa hanne tinno janga ɗum ɓuuri moƴƴude watti fuu sara ana han hollitunde miraɓe tinno pabodira ɓurɗo kaymo ɓuura fuu e fuuɓe tinnoɓe
pabodira
o andi no kabaru hakkille holliti wide sukaɓe fuu ana kani fondede Drissa Traoré hakkillo muɗum saraɓe ana kani fondude sukaɓe muɓɓen e wimakko sini a ɓurni sukaɓe yogaɓe ɗum ana wawi wadde mettalla yonki